just wanna stay like you with you. Just wanna stay like Kilimanjaro pale Moshi. Na kama vile bado itoshi kuwa nawe ni kama nimekita juu ya dunia. Siku za furani chache maisha mtanzania. Kitaa wendo rafiki wa karibu na kuzimia. Atuachani hata kama wapendi. Live na kupa kitambo kabla ya hizi bendi. Flows jo millionaire juu ya bichi na zispendi. To the limit bado na iposhi. Na kupenda skopi boshi. Classic material kila nikija na notion. Zina jepa, 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 cheka. Kule sote kwa ni hiki ndio Mungu alichonipa. Omis later, kwanza paper. Kipenda choro ni ngumu sana kukwepa. Kukosoa ni kazi rahisi ngumu ni kuwa hapa na hapa. Nijudi kubwa jo makini wa Simon. Mni hifadhi mini wa hifadhi moyoni. Muahidi shetana tutaona na motoni.
To be with you, I feel like I'm on top of the world.
Baby takufikisha haya nikiwa soba. Iye jamanisha kwa lagali kama tap tap wala viroba. Kwa kumeza mamanta hapa waje watu somwe kwa viroba. Yep. Tusha yotea mbi system ya iwezi kuzuia tuwe wakubwa. Tunza siri usinifiche dunia siri aina. Square du fahari ni atari kama auna. Knowledge kichwani college ni mimi. They call me chef jikoni. Recipe zangu zinatenga delicious food hewani. Honey you're my customer and I'm your number one fan. Kwa nini sinipe credit sababu nina debit ya account ya masheri mitaani. Amini sita kuangusha ntabakia hapo hapo. Moja kati ya top chat za moyo wako.
To be with you I feel like I'm on top of the world.
Matatizo haya shonu kama neti. Sinipicha ni ampie na imisingi haibu jiki. Na kuitaji kila siku na soka masito sheki. Mapenzi nilonayo juu yako haya lizeki. Nitazunguka zunguka sitayona nchi kama wewe. Bara kama Afrika muziki kama hip hop. Kama kweli ndo nauza I'm on top. Yeah we don't stop. Iko wazi ni kweli. Good music family ndo hapa. Baki usende pali nami. Kama Juliana yami. Support yako ndo niweka juu sana. Haya design shinda niko mari juana. Tamu sana sikioni kama South Jalous Divan. Hivi zani hizi ndo nyakati zetu kushine. Mwanzo mwisho mapendo siyo tumpaka valentine.
To be with you I feel like I'm on top of the world.
Kilimanjaro Mountain. I just wanna stay like Kilimanjaro Mountain.